Genesis 43 verse 1. Indlala yayinzima ezweni. Verse 2. Kwathi sebeqedile amabele ababewathengile eGibhithe, uyise wathi kubo, buyelani sithengele ukudlana. Verse 3. UJuda wakhuluma kuye wathi, lo muntu wagoma nokugoma kithina wathi, anikubona buso bami kuphela uma umfowenu enani. Verse 4. Uma umthuma nathi umfowethu, sizakwehla sithenge ukudla. Verse 5. Kepha ungamthumi, asizukwehla ngoba lo muntu wathi kithina, anikubona buso bami kuphela uma umfowenu enani. Verse 6. Wayesethu Israel, ingenzeleni okubi ngokumtshela lowo muntu ukuthi ukhona omunye umfowenu na? Verse 7. Bathi, wabuza nokubuza lowo muntu ngathi nangezihlobo zethu wathi, usekhona uyihlo na? Ninomunye umfowenu na? Samlandisa njengalawa mazwi, sasingakwazi kanjani ukuba uyakuthi yehlisani umfowenu na? Verse 8. UJuda wathi kuIsrayeli uyise, thuma umfana nami size sisuke sihambe ukuba siphile singafi, thina nawe kanye nezingane zethu. Verse 9. Mina ngiyakuba isibambiso sakhe, uzakumbiza esandleni sami uma ngingambuyiseli kuwe. Ngimbeke ebusweni bakho, ngiyakuba necala kuze kube phakade. Verse 10. Ngoba uma sasingalibalanga, impela ngase sibuyile manje ngokwesibili. Verse 11. Uyiso Israyeli wayesethi kubo, uma kunjalo enzani lokhu, phathani izithelo ezikhethiweyo zezwe emasakeni enu, nimehlisele lowo muntu isipho, ibhali sami elingcusana nezinyoni ezingcusana namakha nemure, namapisitakiyu, nama-alimondi. Verse 12. Niphathe esandleni senu imali, iphindwe kabili naleyo mali eyabuyiselwa emlonyeni yamasaka enu, niyihambise ngesandla senu, mhlawumbe kwenzeka iphutha. Verse 13. Nithathe futhi umfowenu nisuke nibuyele kulowo muntu. Verse 14. UNkulunkulu Somandla aniphe umusa ebusweni balowo muntu ukuze anikhululele umfowenu lowo omunye kanye noBenjamin, kepha mina uma ngaphuca abantwana ngiyakuphucwa. Verse 15. Amadoda ayesethatha leso sipho nemali ephindwe kabili esandleni sawo kanye noBenjamin asuka ehlela eGibhithe ema ebusweni bukaJosefa. Verse 16. UJosefa esembona uBenjamini enabo, wathi kophezu kwendlu yakhe, ngenisani lawo madoda endlini, uhlabe, ulungise ngoba lawo madoda akudla nami emini. Verse 17. Lowo muntu wenza njengalokho eshilo Josefa, inceku yawangenisa amadoda endlini kaJosefa. Verse 18. Amadoda ayesaba ngokuba angeniswa endlini kaJosefa, athi singeniswe lapha ngenxa yemali eyabuyiselwa emasakeni ethu kuqala ukuba asizume, asehlele, asenze izigqila kanye nezimbongolo zethu. Verse 19. Asondela-ke encekwini yendlu kaJosefa akhuluma kuyo ngasemnyango wendlu. Verse 20. Athi, oh Nkosi, ngempela safika ukuqala ukuthenga ukudla. Verse 21. Kwathi sesifika endlini yezihambi, savula amasaka ethu ubheka imali yalona lo yayisemlonyeni wesaka lakhe. Imali yethu ngokulinganiswa kwayo sesibuyisile ngesandla sethu. Verse 22. Sehla nenye imali esandleni sethu ukuba sithenge ukudla, sazi ukuthi kubani wayifaka imali yethu emasakeni ethu. Verse 22. Sehla nenye imali esandleni sethu ukuba sithenge ukudla, asazi ukuthi ngubani owayifaka imali yethu emasakeni ethu. Verse 23. Yayisithi kubo, ukuthula makube kunina, ningesabi, uNkulunkulu wenu, uNkulunkulu kayihlo, uniphe igugu emasakeni enu, imali yenu ngayithola, yaphumisa uSimeoni, yamletha kubo. Verse 24. Inceku yayisingenisa amadoda endlini kaJosefa, yawanika amanzi ageza izinyawo zawo, yazipha izimbongolo zawo ukudla. Verse 25. Alungisela uJosefa isipho, ezofika emini ngokuba ezwile ukuthi ayakudla khona. Verse 26. UJosefa esefike ekhaya, ayisa kuyendlini isipho esesandleni sawo, akhothamela phansi kuye. Verse 27. Wabuza impilo yabo wathi, usaphila uyihlo ixhegi nanikhuluma ngalo na? Usekhona na? Verse 28. Bathi-ke, inceku yakho ubaba isaphila isekhona, bamkhothamela, bamkhonza. Verse 29. Wayesephakamisa amehlo akhe, wambona uBenjamin umfowabo indodana kanina wathi, "Nguye lo umfowethu omncane nakhuluma ngaye kimi na?" Wathi, "UNkulunkulu makabe nomusa kuwe indodana yami." Verse 30, wakhawuleza uJosefa ngokuba ngaphakathi kwakhe kwavutha isihe ngumfowabo. Wafuna lapho angakhala khona, wangena ekamereni lakhe wakhala khona. Verse 31, wageza ubuso bakhe waphuma, wazibamba, wathi, "Lethani ukudla." Verse 32, bambekela ukudla ngokwakhe, nalabo ngokwabo, nabaseGibhithe badla naye ngokwabo. Lokho abaseGibhithe bangehle namaHebheru ngokuba kuyanengeka kubo abaseGibhithe. Verse 33, bahlala phambi kwakhe izibulo njengobuzibulo balo, nomncane njengobuncane bakhe, abantu bamangala omunye nomunye. Verse 34, wabathathela izabelo kulokho okwakuphambi kwakhe, kepha isabelo sikaBenjamin saphindwa kahlanu silinganiswa nesabo, baphuza, bathokoza naye.